You're listening to the African Music Mix on The Voice of America.
Bringing you near what you long to hear. The Africa Music Mix on The Voice of America.
Get it in your sense of when you're not going to take a car. From Niger to Bongo, the African music mix.
Yeah.
Food for thought and good for your feet. The African Music Mix on The Voice of America.
This is it, ladies and gentlemen, next on the mic to prove themselves right, it's my man, the lyrical Hanta, who strikes you like thunder. Hold him down, hold him down.
Agrada, me Want to hear more often, right here on VOA.
Wakati natoka huko kijacho chumbamba kiki nitoka nikaona tota nguvu nikajikuta nimedopoka dada habari samani naomba niulize swali akajibu
maskini koma tafadhali ngoma gali
unajua dada
wewe vipi hebu nipishe
dada mbona mkali
wewe kinyago kweli aishi
nikasema inshallah hiyo yote sababu fukara nisije nikakubaga nitupe sada nikawe kafara nikaachana naye same za nyuma kistingisha nilikula kwa macho hadi yangu ikuridisha nageuza mkokoteni na kuelekea maskani nikawapa stori machizi wakanicheke kabotani maskani sikuwa natenda na nilikuwa nikitafakari ni vipi siku itakwenda kumbe kuna gari ilikuja na kupaki karibu yangu sikuweza kuisikia labda sababu ya njaa yangu nilishtushwa ghafla na mlio mkali bahoni nilipata mshtuko na hofu kubwa moyoni kuangalia pembeni ilikuwa imepaki Toyota safi kulikuwa na sura ngeni ya malaika akaomba tafu nilisita kunyanyuka kwa sababu nilikuwa mchafu na alitoa 10,000 na alikuwa akitaka dafu nilipokea hela alichotaka nilimletea akakipokea tabasamu zito kantolea nilimpa change
Alipunya
maji dafu akanitupa na kunigonyeza niliganda kama nyamafu nikahisi ananibeza alinipa busu la huba shavuni akanchombeza
I love you
akawasha gala kateleza Jini amentokea Mose lembali uchabi ya wendi kwa mentali Na nori na njini na puliza mentali na kuwa shwari Na beba dupesa na katisa samole venyu Mala kwa gafla pele yangu na pati yota matu Oh na pata gadabu mala nyingi spende galeo Na ifata gari kuwanza kupaka mala na hema juju Ni yule mrembo
Maskini pole sana Mzigo mbona mzito kweli utafika na usalama
Na saba samu Oh nimesha toya mama Na nina mshukuru mwenyezi mungu kwa ni hini kama kadama Anakuwa mnyonge Anangata kucha na ntazama Anaanza kulia Anatoa leso anainama Na mwambia bibie ni mara pili tunaonana Na sidani kama ni mbaja iwapo tukufahamiana
Naitwa Vicky na miaka 22 Ni mtoto pekee kwenye familia kitajiri
Oh naitwa Jay ukiniita fara haukosei Na naishi kwa nguvu za macho siku zenyewe bazisi okay Alishuka toka garini na kusema
Jay nakupenda
Akaruka kwangu mdomoni na kuanza kupata tenda Nilichomoka kwake na kuanza kurudi nyuma
Tafadhali penzi Jay jamani nolea huruma Acha kubeba mizigo pana nani kwa na mchuma Twende mbezi bichi kwangu upepo na povuma
Sikiliza Viki, napenda tuwe marafiki Lakini hali yako utakiri kuwa na mtu wa dhiki Hata wazazi wako na mini hawatafiki Tajiri na tajiri, maskini sitaaminiki Nafuta kiboko mzio ili sishushe hadhi yako Mimi sistahidi hata kuwa kijakazi wako
Tafadhali Jay, usitamke maneno hayo Naomba unielewe haya machache nasemayo Hadi huu wakati mimi nimekupenda kwa dhati Kubali niwe wako nitajiita mwenye bahati
Nimeelewa Viki, naomba niwaishi mzigo Tajiri ni mkorofi anasubiri migo migo Na kila nikichelewa mwezako napata kipigo Nasaka na dumba, jua na mvua kwa mpigo Tuliongea mengi akanipa hela za matumizi Sikuwahi hata kusiona nilikuwa kama chizi Niliacha kubeba mizigo pensi yetu nikaota mizizi Watu wa Uswahilini wakasema natumia kizizi
Dalila mnenda ya miezi mitano vika lipata ujauzito. Tulifurahi sana, mambo yakawa mkwito mkwito. Swala la kwenda kwa wazazi wake halikuwa zito. Walifurahi sana kuniona, tukafanya tamiko. Walisema Jay, maisha ya Viki yapo chini yako. Tumefurahi mmependana, kumlea ni jukumu lako. Ilipangwa mikakati kama mambo ya kufunga ndoa. Watu hawakuamini kama mimi Viki nitamua. Ilifika siku ya siku mentali Jay ndani ya jumba na Viki ndani ya shera, hakuna uchawi wala ndumba. Tulishikana mikono ni nderemo na vipigo. Maisha gani sana bila fujo. Furahi sio kifani lilifanyika bunge la party. Watoto uswahilini walibeba wadi kwenye mashati. Zawadi zilizagaa zilikuwa nyingi tena kemkem. Baba mkwe alitupa benzi kiwanda nyumba na DM. Acha zawadi nyingi kutoka kila sehemu. Nilikumbuka nikacheka nilipoteswa na wale madem. Mambo sio daka nipo na Vicky ndo my wife. Kidumi na ng'aa wanajigonga chance type. Nilipokuwa lost home nilikwepa kama ukoma. Mambo juu ya mstari kunisalimu mnaona noma. Sasa hivi napeta na badili gari furu kipupwe. Mwadio ni cheka wanataka ardhi pasupe. Naelekea kilingeni ni wapa didi machizi wangu. Tena mara kwa mara siwezi kuwacha asili yangu. Viki ni Jay, Jay ni Viki Musterei. Kutoka ndana dhiki sa kila siku shelei.
Friends about VOA Africa, music, sports, and news.
Baby, that's so me wild.
Music and the most reliable news source, VOA Africa.
ki nambangu baleka ya ngaise malembe Bambanda baleki nambangu baleka ya ngaise malembe
Clear with your favorite music. You're listening to the African Music Mix on VOA. Day. Music Mix, the best music.
Within the hell.
No tastier recipe around the African Music Mix on VOA.
Last minute, I'm always dangerous. Nukuchenjera. Osati yae ulipa kampani, binokuino usebenza, mtu hadi weka, kutia kutuna sita. Iwe yode yae, mchaiko kadiru. Kala, sipenza kutia polika. Nimwapena kumache chikira, nimwapena chiriri cha. Upenza kutolo mbola yae, mchaiko penoti, kala, sipenza kutuwa tuna. Zipa chifika, nimwapena chiriri cha.
Nikala, sipo hii, kana lengi.
Nisipena nako. Osati kukuko kichiriza yae.
Let your fingers do the working and your emails does the talking. Send us an email from wherever you are to just where we are in our studios in Washington, D.C. Email us at africanmusicmix@voanews.com. African Music Mix is one word at voanews.com. We can't wait to hear from you at the African Music Mix on the Voice of America.
Moi, c'est toi de carré, prévisible, incrédule. Qui me fait prendre conscience de ma fragilité, des gestes futiles mais remplis de tendresse, tendre geste au contact de laquelle mes peines quotidiennes s'évanouissent.
Moi c'est froide, carré, prévisible.
De ma fragilité, des gestes futiles, mais remplis de tendresse, tendre geste au contact desquels mes peines quotidiennes s'épanouissent.
Moi, c'est froide, carré, prévisible, incrédule.
Mais suffit de m'arrêter. Fica.
Rien que moi, mon bébé.
Don't let them back.